Nyamira Showground. This is 2019 on a Saturday night. DJ Smash, MC Wallace tonight, DJ Man.
Wepa! Ça, c'est la techno soukous. Ah oui, le Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Avec la participation de Jocelyne Berroa.
Nyamira Showground. Awilo Longoma. Asante ni sana watu wa Nyabite Crew. Big up Burkina Felix, watu wa Ndubi. Toma sana 2019.
Qui moi?
Je m'appelle Coupé Coupé Bibamba.
Karibuni ndani watu wa Siaya County. Kila mtu mikono juu ya hewa. Tamu sana. Karibu ni ndani wakina Becky, wakina Vero, Nyamira Crew. Henry Zabale, Nyamira. Hey, wazee ukumbuka 2019, Nyamira Showground Blockyard. Chapter ya kwanza.
Musoma Iringa, Mbeya Dodoma, Moshi Tanga, Shinyanga Zanzibar.
Nyamira uko tayari? Uko tayari Nyamira? Ati biango cha moma katina. Majabu. Big up all of you guys team.
Ahmed Bakayoko.
Alafu weka maringo kidogo. Weka dance Nyamira. Weka dance, weka dance. Eno watu wa Siaya team. Wako ndani ya Nyamira kila wakati.
King is the one who
sawa kwa tayari, kwa tayari. Sawa. Sangulo. 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 What do you do? Where you do, my selector? Our guest stay there tonight, DJ Smack. Derek. Ni enzi ya okina mokoro walale salama
dala nyama mokoro
dala nyama
dala
nyama yango yango na
dala nyama dala nyama dala nyama
yango na yango yani bolingo
biladi
nyama ya bandal
ya sim
nyamba mateki
isairwa ina mata
we mo bebe ele dala ku.
Karibu ni tena watu wa Nyambira boda boda team.
Oui. En voyage.
Linda.
Ouais.
Où est Manu?
Elle est à l'école.
Oh, regarde ton truc qui se met sous la table. Ah, il est comme un Pikachu le Pokémon.
Ah, oui, c'est moi, oui, c'est moi.
Ah, oui, là, le bomba.
Gatou, 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 gatou,
gatou.
Gatou, 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 yako.
Oui, oui, oui.
Awilo Longoma, check it out, my selector.
Oui, ma jolie, mais elle prépare le nolet.
Oh, il est là-bas.
Oui, mon trésor, elle est partie au marché.
Watu wa Eldoret, na wacheki wakina Chibo, wakina B-Word. Niliwambia watu wa Yugis wako ndani. Karibu ni tena wa Thousand Streets, wakina Andy.
Odele minona kwe, ozali nolo kote, otogino kutute, na pete kakabo. Yo beba pesa ya.
Les pacificateurs jusqu'au bout. Vital Kamene.
Yumano kakati. Zoba
no solo.
Yumano kakati.
Uko ndani ya CD tonight. Yoni ya kiuno peke yake. Na kama uelewi utoke kwenye line. Wale walifunga makanga maleso. Uganda, Kenya, Tanzania. Zungusha. Pambam pam. Pang. Pambam pam. Pulo DJ. Pulo DJ. Niliwambia hii usiku imebeba crew mbali mbali. In the meantime, sijasikia sauti ya DJ, sawa?
Weko,
wapi kelele?
Weko, 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 weko.
Watu wa Central waingizwe pole pole.
Weko, 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 weko.
Kaora, kaora.
Weko, weko, weko.
Otenga, 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 Thika team. Nakuru team.
Nyambura oka oka mwendo wa siti wangoro.
Wako dani watu wa Nakuru.
Murata wako wa wangoro.
Watu imbie, watu imbie, watu imbie.
Nyambura gyo ha gyo ha tirero ne mesiria. Weko, 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 weko.
Unaongeza maringo kidogo.
Kunyambura wa midoma. Amenyana mano wengoro ya kuendete. Nekiondira gweta narua thirero ane yoru.
Oyuki's boda boda team. Watu wamefika gani?
Weko, 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 weko.
My selector. Sisemi kitu wapina wanjiko
wato kwerere munya kamusie inye mahika mamela dirange uina mesi yawe tura omugeredio
kama ni tamu naweka mikono juu ya ewa Nyamira Showground 2019
mwietu sio tibero nea kwendete nare mwana keonaga natawe.
Otire na wega.
Murega njugu na mwe. Onere arira. Aigwa ni uramutiga. Aigwa ramute tondu ari na mwana. Yetiga kumute muike muikaranie. Mahata kwirere munyaka musie.
Uko tayare watu wa Nakuru.
Uina mesi yawe turago mkirio.
Saturday night.
Wamwera dangi hika wakwe na mwana. Na wamwendo na mwana wake mwende. Mwonda muno kugenya wona magetha. Ngombe na wende kamufuwa. Yone yone arira. Aigwa ni uramutiga. Aigwa uramute.
Alafu tunarudi Rift Valley, sindio?
Umute muike muikaranie. Mato kwirehere munya kamusie.
Alafu tunaingia na watu wa Western.
Uina mesi yawe turago mwirelio.
Kona tu kona.
Jembe la majembe. Bache la buwai.
Bibi tia tika tika.
Wakitomu wanachomeka kule.
Wachango maitambaye.
Itakuwa mbaya sana, wacha ikatambaye.
Wakitomu wanachomeka kule.
Wachango maitambaye.
Wacha itambaye.
Wachango maitambaye.
Iyo, 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 iyo.
Boss pole pole. Engineer.
Iyo, iyo, iyo.
Block your crew.
Iyo, iyo, iyo.
Salimia kocha. Salimia Sabale Oti DJ. MC Samora. Sabale was there tonight. Asante sana Mike.
Wacha sabiki asema nataka kucheza ngoma ni kwa sasa. Natingiza kichwa mabega kiuno kipenda
Oriang. Haya tusonge na watu Oriang. Oriang boda boda team.
Cheza na sisi sema oh.
Mesalimiwa na mind.
Sikisema eh. Yunge ucheze na sisi.
Yaka nyamenya.
Pipele jike.
Pipele.
Pipele jiku.
Pipele.
Pipele susu.
Pipele.
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 Wakitomu wanachomeka kule.
Wachango maitambaye.
Wakibandu wanabandika kule.
Wachango maitambaye.
Wakitomu wanachomeka kule.
Mike Jakanye match.
Wakibandu wanabandika kule.
Wachango maitambaye.
Hiyo, 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 hiyo.
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 Wachango maitambaye.
Oriang team. Asante sana wakina Ken Abala. Respect all the time. Yoni crew ya boda boda kutoka Oriang. Yani presi na panda Nyamira. Usikonde. Usiku ni yako. Weli uongo. Check it out my selector. Eyo. Sisemi kitu. Inabamba kama lambada showground. Blockyard. Asante sana Roger Sostin, Boda Boda Oriang Team. Not forgetting Wakina Bizel. Not forgetting Wakina Mike tonight. Oriang Crew, Kindu Bay Masi, Woma Bay Team.
Kizamani, kutoa kadi na maua. Wanataka mani, ukilipa unakwaruwa.
Kama ni tamu unafanya nini?
Maguvu kujikamua. Unafika na
guza tena.
Na unachanua. Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati. Mapenzi ya video, nata kutoa kamasi.
Zilipendwa.
Kini kinywa maji, na kuona kwenye glasi. Kupiga chabo geto.
Zilipendwa.
Kono na deto. Che na kapeto. Maje ina mobeto.
Asante. DJ Oben and my guest DJ. Surprise.
If you papi MB dogo latifa. Babu tale wapi papa misifa. Squeezy party atwenda giki bisa. Mpira na pele. Tanu na nyerere. Ashangedere. Alusi mabere. Eti uze nyumba weke shimaba. Eti lazimishe ale kukata. Sabuni kicherema. Mabanda ya sinema. Ibumba na mlema.
This is a day to remember. Nyambira Show 2019, live and direct. DJ.
Ukudekeza kama mtoi, fura unafurahia. Tafoke uka moto, machozi umelia.
Tuliza joto.
Kama Dangote, naweza nichanyo msiki. Naweza penda yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyoyo, imeleta kwa nangu vita. Squeezy sio one.
Silver Boy was there.
So kupenda
kachana. Boss Okocha.
Mambo stress ya yubada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Asai nama. Mbu kenda
mungo. Go, 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 go.
Oya inama.
Inama.
Masipi na mungo.
Mungo, mungo.
Asai nama.
Inama baby.
Kenda mungo.
Kama tungi limekosa.
Oya inama. Masipi na mungo.
Toujours la mure mataka. Nese mba bizu baka lemba. Kadoba jote mule
yon. So machine. Let me turn your makers up my bunks like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall.
You'll be a partner.
Bad man a call, make you fly.
One more time.
Not none at all.
Hey,
tell you.
It's DJ Smash.
Kamakawa. Take it, take it.
So machine. Let me turn you make you suck my bones like a ball. Make me thing get so tall and tough like a wall. You pretty girl is a bad man a call. Make you fly high like a bird a drop down
Mambo
a tall.
Hey,
tell your body good and it a mad me. Hey, tick mommy, back it up on me. Hey, this something so tight it a grab me. Hey, anything me say you do it gladly.
You bend and a bend a. You bend and a bend a.
Pengine na goro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho za kondogo chongo na mboko mpaka usogo tima kiwa kampwa na stone proper alafu kiwa badwa na dondosa ni down down na na dondosa ni down down na baki zile za nyuma.
Legeza,
legeza,
mam, legeza, kiu no ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza, steak ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza,
siwaoni
ni pekeje. Legeza, legeza, mam, legeza, diaba ni pekeje. Pekeje, 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 pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje.
Wanabebo na ubaka ndo maskuta. Ile bako ya makaji mindo gaskuka. Kauka spe, ikitisha na paka mafuta. Kakijipa nikachapanisha na ukuta. Nikachape adi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mando miufuta. Winga pangu itabidi umeikumuta. Makejani weekend lazima utoe form. Na mamle na wakilandi sisi tuwa bombom.
Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabirka koblein na kajongeze wazeze. Shika ziko kwa mablana ukase. Ili mwenye hana, ili mwenye hana.
Shabale, MC Shabale, na kuona.
Mebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki, malkia nyuki, malkia nyuki. Yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kakona Queen B Machine, sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kamebeba steki bigi nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kaki inamazi ya jane nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Neki zidi umenguwa nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Umala nyuki yoni yani, yani Queen B Machine.
2019.
Queen B Machine.
DJ Oben alongside DJ Smash.
Machine
kuspoga matin basi nipe hiyo juice sitambuika ina tin ndozo deba nikunyuke basi leo utatika ningoza wacha kwa kuweka mna kamisi nikidhani rodi naro kusukia ni mtaro misi fresha kwa mastingo nitakushika kilbaru na ukianza ati kuvika nitakumwaga deva kugurumisha shimolo utadhani mchaza pa
weka kademu kako fiti kukula ndo nimebakisha umbo fix ya kulika weka kando malkia nyuki malkia nyuki malkia nyuki yani Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kako na Queen B Machine sema Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kame beba steki biki nika Queen B Machine.
Queen B Machine.
Kaki ina wazi ya chane nika Queen B Machine.
Kako nyuma na tibika unafanda na mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na banda.
Kibaba sana sema wabebwe. Wabebwe. Wabebwe.
Banana, mimi nayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Maana kila day bana unaitangaza. Katangaze.
Weka dance kidogo na tena.
Banda, banda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na. Banda.
Weka dance
si upanda na. Madibala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidutu nikinyenga na poteza toko. Zikipundi zikinyana zipeleka soko. Nando tapo machapomba keto etoto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lock.
Yani presi mebadilishwa. And that is the way we do it every time. Nyamira crew.
Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upanda na. Banda, banda si upanda na.
Becky was there tonight. Lady Eva, Nyamira team. Big up wakina Mose.
Toto yako yeke fiti na ikulala. Andawota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nareka mashada kitewasha na. Pale babe matoza mkime nana na.
Kama una ujanja unakaa kando unaachia wajanja. I love it. Thank you my selector. Broke up your back. Skia hiyo. Ina bamba ibambi.
DJ Smash.
I wish Mama Nadi angekuepo ndani.
My boy si mtu mdogo, nilirogwa na pesa.
Walale poa.
Wewe nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo.
Hiyo ni familia.
Download ushaji wa what it is.
Tendali
mami wendo na mimi. Nimefunga nimekapiga loko. Ile kitu
mikono juu.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kaka kila mtu kotengeka.
Kama uko nayo peke yake. Unazungusha tu.
Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low. Mudogo.
Nyamira nyinyi ni wakali bana. Bado next year tutakuwa hapa ndani. Nyamira showground.
Tipa na tu.
Ami ya the black panther.
Hey.
From down to Wakanda. Baby, make me hear me, give me this stamina. So come make
me
to the song ya. Girl, you're pretty like Akia. Are you a Miss Ati Ati?
Gala bubble.
You know
unaenda chini na ujanja, sawa. Chunga istobolewe. Mutu ajikute ndani, majabu. Aya, beba, stage ya gamba, boda, Yugi Steam. Pole, pole, Yugi's. Asante ni sana wakina upio. Watu wa Uhuru team. Jabing. Aita man. Regan pop up.
Mr. Right round the world, them a play.
I love to select that Roland's rest in peace.
You know the girls, them not see me all.
Another DJ.
Let's say that one, you
lakini safari mekuwa mbali tena. Wake the dance, Nyamira. Hii usiku ni yako, hakuna kuenda. Hadi asubuhi. Till the morning time. I did director Kondani, welcome a dance. Director boss. Anaitwa doctor. Asante sana mzito. Huyo ndio director. Not forgetting promoter Dita all the time in the house.
You a rocky broker, take time for me now. You a
Weka ujanja kidogo Nyamira tuone. Somebody. Wabebwe. 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 Moto, moto, moto imewaka usiku. 2019 showdown Nyamira. Block your entertainment through. We are the fireworks tonight. DJ Ben, DJ Smack, the guest DJ tonight. Unasikia? Nyamira tuko pamoja.
Find a dress na mi room. A fitting fast ka mi no se mi doom. A fi try mi best fi convince her. Se mi buy her that from last year doom. She never believe nothing when mi say. So mi tell her.
Wake up power.
Start assume.
Wake up power tena.
She want know. She want know what going on at the room. So mi say. Girl call mi phone. Say she want some loving. Mi say come make me fix things. Her man not treat her right. So she call and beg me fi fix things. She and her friend them apart.
Trendy corner to corner. Trendy.
A real girl is like me. Me not drop the kids and don't miss things. Me send me phone just every second it, every minute it.
Ani Nyamira imekubali. I'm a VIP wazito.
All your friend them.
We are just here for you tonight.
Girl, you about the touch and get jealous. So me tell her cock up and set things.
Kumbuka tuko na MC Samora, MC Sabal in the house.
Jal Brad like me Range Rover van, van low.
Top ranking tonight, MC Wallace.
Make up them face and scream. I no vex things, me do not stop.
Hero,
every minute it a.
Derek, Major Derek Sabal, Nyamira crew. Brother Vero. Emma. Chunga isilipuke. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu, weka juu, weka juu. Weka juu, weka juu, weka juu. Weka juu, weka juu, weka juu. Basi wainame. Basi wainame. Tene, tene, tene. What do you do, my selector? Wamnyonges. What do I do, Roka? I love the way you do it, Nyamira team.
Dema kipita, wana guruma. Akijipa wana piga bila huruma. Mirako baby, zime nice.
Wakaribishwe ndani, watu wa Sondu team.
Asha, tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha.
Watu wa Karota.
Wamlambe.
Wamnyonges.
Wamlambe. Wamlole. Shalkido, ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kani dem, ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Weka kwa sauti.
Shikisha na mayeng.
Ha, na mayeng.
Zikishika, ana drive na mayeng.
Ha, na
changanya, 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 selecta.
Ha, wala yeng.
Ana jua yosu.
Ini teke teke. Sisemi kitu. DJ Ben, DJ Smack. Tonight. Teke teke. Rombosa. Underwater. Another dancing crew in the house. Underwaba. Hey. Hey yo.
Squeeze her, I soon a finger, girl. Squeeze her, I mean a ring boy.
Me love the way the
club days.
Big up Mama Brianna Nakuru team.
They say you put it in position, then they curve me waist right there in the middle.
Mama Obama la Kisama. Mama Cheryl, Madare North. Slay Queen, welcome Madan. Mama Shanice.
Only you, boy. Baby, nipe love. Nipe love, but can't say me enough.
Sawa, trending a lady queen. Madari not true. Mama Shane, me singing a song tonight.
Hey, ati gyal ni nani, anisa cheki unantia. Waki sima yako, mina taka tumukia. Ukini cheki sura, suna cheki no fear. Usini weki sana, sana cheki no fear.
Tunasonga nyuma ya Pentagon.
Vita na vitamin U.
Wakina Godi.
Yeah. Vita na vitamin U. Tunapiga vita na vitamin U. Yeah. Only you, boy. Only you, boy.
Okocha unasikia. Salimia mai. This man called Mike out of Oriang. Hey, and our gotcha water, all boda boda, Oriang team.
Massa Wood, Kenyan Boy,
Yakanyi Maj,
001.
Not forgetting Wakina Ken Abala. Respect all the time.
Malkia Fali,
pick up Wakina Mose.
Sura Changa Changa, Gosia Gokobata, Shekun Pali Sira Sanga. Yani swadaka mama wangu boyo utaupeleka puta
nitakukosa
senyora mia moa my mama sita
karibu come closer
katoto bisikuti kuti
what do you do
madwi titwiti kamejazia katikati yani tiki tiki kalivyo katamu yani keki keki madwi titwiti
go on
speedy me and missy foggy back
welcome madam
tron tiki tiki we mama
pepete pepete Pepete,
pepete, ukinama.
Pepete, pepete, pepete.
Ay, we mama.
Pepete, pepete.
Welcome, watu wa Diedo team.
Pepete, pepete, pepete.
Kenyan boya.
Watu wa Nyawita.
Pepete,
pepete, pepete.
Nyangela crew.
Pepete, pepete,
pepete.
Kasimba team.
Chakufikisha unapotaka. Basi ongeza majono.
Pale Nyangela, boda, boda. Big up wakina Bessel.
Mbaka majono.
Big up fucking ringy all the time. Wait and go be my
tattoo.
Pokea salamu ya Fire Freddy. Out of Mega One. Super Marcos MC Nairobi team.
Give me your team, cause you know me only.
London the place, cause you know we only.
Selector Ongondo Kenya.
Wana si mabani.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita magarane.
MC Rico Dagoretti.
Digi digi, madawadane, wadigida. Digi digi, madawadane, wadigida. Digi digi, madawadane,
wadigida. My boys wa kibira, karibu ni dani.
Hey! Madawadane, wadigida.
Apo ndio bedroom.
Digi digi, madawadane, wadigida. Arufu kama shada ziki na isko mimina
Kilalu akikigyo kichana Kichaku akikigen kichana Kibaru ama kichaki
Nizungzima kwa nandozi Nizungzima kwa nandozi
Yani tunasherekea handshake Sawa Nyamira Bila wasiwasi
Nizungzima kwa nandozi Nizungzima kwa nandozi
Tunaendeshwa na kijana mdogo ure
Kama kijijina kuliwa
Wapi kelele Nyamira
Kasi mjuta kuliwa mbogi Napenda form za giza utadhani mimi ni mrogi na kama hana kuti basi acheze na koti wacha shilingi siyo shore ni mnoti sela skando joni manduru kwa koti na anakaka jikoni bla anapenda kuni mara tatu nishatoa form kaka buni anapenda stick na shika mstuni na nina kitu naweza nyonya juu na kakunguni take behind tuna juu kwa mbele na kani bimba na sakata kuliko pele
katambe katambe katambe
chapanisha mpaka manaiba wapige kelele
Nizungzima kwa nandozi
Nizungzima kwa nandozi
Ikibamba sana sema Wolande. One more time, select a smash. Our guest DJ tonight. Look at crew. Vibe to the fullest. We are taking over tonight.
Skilo. Wabebe was here. Wabebe. 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 Suji bebe. Miangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzira. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Watoto wili tuladai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high kwa vuva.
Welcome Lady Lavenda kutoka Oriang. Alongside this man called Mike.
Wabebe, skilo. Wabebe was here. Wabebe, skilo. Wabebe was here. Wabebe,
tutakuja.
Wabebe was here.
Usijali, usikuja kwa moto.
Skilo. Wabebe was here. That girl, she a bad and she know. Check it, villa, mini, marda, shiro. Like a slave body, girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kaki nyonga.
Nyamira, let's go, Nyamira, one more time, mikono.
No life, fine, girl, umeni roga. Understand, kama tatu to the ronga. Nakubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim, waki konda. Waski ya duma, ouch to be donda. Tunawato wa mbio, mbio kama honda.
Yani kama ujaiba upatikani hapa usiku.
Na kama fisi anaroya.
Yani ni kwa wale wameiba peke yao, si ndio Nyamira?
Kanyaga, babu
kombo mabia.
Kanyaga, Diamond. Ukipipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, oya kanyaga.
Stacy Dolin Auto Yugis Jasaulika.
Squeezy what you wanna take money, so me give me that for posty.
Masi Diana Auta Bondo Dedication
Kati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanga. Eti kuchangie kodi kwenda kupanga.
Kanyaga.
Kama mutila
Kanyaga.
Wafuruga mipango.
Fireworks crew Blockyard Entertainment.
Eti baby niunge bando. Uzushi mashemu fake. Nuksi kudada
DJ Oben.
Wifi
Rasto Ben
Rosi,
kanyaga. Kanyaga. Alongside DJ Smash.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Come on, Alicia Sanku, Wale Wakuda, Wataku, Yakitaku, Taku, Wadu,
Sinama, Shamida. Ikiwa ni tamu naambia DJ rudia. Kabisa, my selector from the top.
Timeless.
MC Wallace tonight. Tuko na DJ Ben, DJ Smash, DJ Silva. Collaboration noma sana. Yani sura ni ya simba.
Kama jora, sikatai kutumwa.
Sauti pia ni ya simba, the blockyard.
Kuna njeve, hata upande jeta usifika heaven. Lazima wena Christ man, piga ruti
levi. Odi wa mta, ukona dream ya kuwa star. I works meka umeka, basi ya mka.
This one goes to all of Pentagon crew.
Na utapa,
na jeep ndani. Asante Godi.
Float it, and everybody want a good life, float it.
Kanya, kanya, hey, kanya gala mika.
Inabamba ibambi Nyamira.
Una kanyagala.
Yo sauti pande kabisa.
Tafu, tata, tafu, tata.
na bado oh my god Otisa Bale DJ Digital Sound Oyugi's Crew Asante kijana naona bado tunatamba Those were the days Not forgetting Otuoma Missing Action What a boy
Come on baby let's go party I'ma bring the Bentley around
Obio Nyaroka
And I'ma make your love come down Best time of your life
Shakira
Nothing I'm sweet cause you're sweet and you're nice I'm gonna leave you alone when you pose for yourself with me in your arm If you made love
Sharon MC Shazla
Mother
enough team
I won't do that
Not forgetting this man called Hey, Josiah, Josiah missing action.
Mother
Renok,
I'ma bring the Bentley around.
Wacha niwaulize swali watu wa Nyamira. Kuna watu wa Dandora ndani. Wapi wapi mikono ya watu wa Dandora? From corner to corner, twende.
Copy to your. Puppeteo, puppeteo. Watch the girl, them a do the puppeteo. Watch the girl, them a catch it every girl. Back a bend, girl a do the puppeteo.
Ikiwa ni top, tunafanya nini? Unambia DJ anzishe kwenye top.
Puppeteo, puppeteo,
puppeteo, puppeteo, puppeteo, puppeteo.
Puppeteo, puppeteo. Puppeteo, puppeteo.
Ujanja lazima ipandwe, sawa? Inakuwa gani mbegu
Watch the girl dem a do the puppeteo
Double talented a footballer MC
Girl a do the puppeteo with a man back of them Girl dem a catch it every girl back
of them Sabale yuko ndani
Puppeteo with a man back of them Puppeteo, puppeteo Girl a do the puppeteo, puppeteo
Samora
Do the puppeteo, puppeteo, puppeteo Girl a do the puppeteo Watch the girl dem a do the puppeteo Bend your back and your shake up your Wine jiggle and brace up your Bend down like you a lace up your Touch it and make up on your face on your Cut that mag and
get out
Dance about that in PSA.
Hello,
I'm your wife is TFN.
Hello, Nyamira. Watch Nyamira in a baba. Nyamira in a walk about to see Kugania showground.
Catch it, big girl, back up.
Pocket you,
pocket you, with a man back of them.
Pocket you, pocket you, pocket you,
pocket you, pocket you, pocket you, gala to the pocket you, pocket you, pocket you, gala to the pocket
you. In a bamba, come a lambada.
Missy gala puppet you, she have a pandy. When you show them off, puppet you in a bed. Y'all can't puppet you, then she must see the dance. Finger la puppet tail with them yeah, I read
hey, Watch her and Nikisha A dance up for your panapisa
Watu wa Eldoret mkondane
Want the money me say sita
Watch the girl, them a catch it every girl
KMTC wakaribishwe ndane Nambira
girl,
team
Girl, them a catch it girl, back of them Girl, I do the puppet tail with a man back of them Puppet tail, puppet tail Girl, I do the puppet tail, puppet tail, puppet tail Girl, I do the puppet
tail Another one, my selector, think of one
Watch the girl, them a do the puppet tail Girl, them a catch it every girl, back of them Girl, I do the puppet tail with a man back of them Girl, them a catch it every girl, back of them Girl, I do the puppet tail with a man back of them Puppet tail, puppet tail Girl, I do the puppet tail, puppet tail, puppet tail
Now
Yani tuko juu ya mnazi, wako chini ya waba, ama ni aje Nyamira. Ina baba ibambi Nyamira. Tuendelea matusiendele. Hey, kumbuka kesho bado tuko ndani. Hey. Weka mikono juu kwa maringo. International. Pesi inabadilisha. Inabadilika pesi. Uko tayari Nyamira? Uko tayari Nyamira? Wacha nione mikono kama uko tayari. Where you do DJ?
Hey girl, composition, your pussy for me, cocky yet for me. When me say me want fuck, give me, you figure me. Don't give it the pump, pump, wait like a winnie. Pussy jump up in your baggy when you see me.
Position, you tell him all.
Tell you me, you give me. Make a
kiss, Mr. Jackie.
Your tongue ringing. Your pussy great, great, don't hit me.
Alley.
Hit no bus, feel like a dingy. Hey girl, you want the tight, pump, pump, me, I tell you the truth, yeah.
In the meantime,
yeah.
In the meantime, in the meantime, Nyamira, are you ready? This is Crazy Hour. Tuning in, introducing Reggae Time. MC Wallace upon the mic, DJ Smash. Wapi kelele one more time. A PGT
to save the life.
Lion Zion tunaimba pamoja.
I'm gonna be iron lion
in Zion. Bob Marley selection. Another face reggae version.
I'm on the run.
Selector Ben.
But I ain't got no gun.
Selector Smash tonight. Zion, watch when you're yellow, pina do fly. Big up solo, Nairobi team. Timo Ringi, Timo Nyi. Hey, watch when Boda Boda, Kenya Women, Guardian Machineries. Na jom natambua reggae watu wa Nyamira, si ndio?
Just to save the life I need.
Are you ready for another one? What do you do? Check it out. Ikibomba tena sana. Weka mikono juu ya hewa once again.
I will love you without condition.
Introducing Soxom Lutena. I will love you without
even
condition.
Even when your friends are gone and left you one. I will love you when the pot is empty. I will love you when you're not so strong.
Hey, tunateremuka na maboys wa ghetto.
You can't see right from wrong.
Hey.
My
heart.
And I lay here in the dark.
Itabidi tuvumilie, si ndio? Manake life ni mbali. Wengine wanajiondoa mapema.
We'll never leave your side. Right.
mchezo ni wa reggae tonight. Chapter number 2.
Your bright days in the dark. I'll be there when it's dark.
Nyamira Security Patonel.
You won.
Welcome in the house.
Baby, when you can't love me the way I love you. Even when you think it's over, I'll be right there next to you. Even though you broke my heart.
Najua wakina Neema bado wakunchiani wanakuja.
Tears rolling down my face.
Security team, Nyamira.
I will never leave your side. Ride or die. Right there till the end, my lover, my friend.
Nyamira, niwaulize kitu. Niwaulize. Wacha kwanza nijue kama watu wa Man U wako ndani pia.
I'm
gonna kill you tonight. Sisi ni Arsenal, msituzoe, sawa?
I will never leave your side. Right on.
Manchester United, uko tayari? A brand new team, Soft Home Eterna. DJ Smart, DJ Burn alongside DJ Silver Boy. This is another one. Alafu mwambie alete masikio karibu muimbie.
If I have a lover,
chungana na majirani.
How can I break such a heart that you can't get my attention right from the start? How could you come here when you know I got troubles enough? How could you call me when you know I can't answer the phone? Make me lie when I don't want to. Make someone else some kind of unknowing fool. Make me
lie. Nyororo, the lioness in the house.
Are you so strong or is the weakness in me?
Sister Beverly, out of one day team.
And pretend to be just passing
by. Missing in action tonight, so one day get on. Ochako was there. Together, Team Madiwa, Sunday Olise.
Yeah.
Asante wakina daddy.
Waking from tormented
sleep. Team Nyalenda.
So love.
Wakina Joto wako ndani.
If I choose now, I lose
out. Introducing once again Songs of Beauty 40 selection. Unemployment benefit 40 shillings. UB 40. Blockyard crew, vibe to the fullest. Aire people pokeyao.
Did I ever say how I feel about you?
In a Roba Dog style.
Think I never found that easy to do. Things that you do.
In a bamba kama lambada.
You don't need to be heard.
Reggae fashion.
You know your
actions, baby.
Speak louder than words. I've got the power.
Bring me your love.
Pop the cork and try your soul.
Mwambia songe songe karibu.
I'll feel you oh.
Mambo na mapenzi. Na wengine wako mbali wamelala. Hakuna noma, tuna wish all the best.
You know, like a steaming chair. Put to the floor, in the driving rain. My head is aching, and
Right, I know.
You caught my eye.
Right, I know.
Towards my body.
Right, I know.
I couldn't My eyes won't
play. Ikiwa ni mwambia DJ Wolande. Introducing once again songs of Judy Boja. Caught my eye. And this one goes to this lady called MC Shashla. Missing action tonight.
You caught my eye as you walked towards my pathway.
Kaboom!
I couldn't turn away.
Hey yo!
Eyes won't let me.
Unaimba kwa Maringo, Nyamira. Come on, ready to imbe pamoja.
If this is love,
oh, my dear, welcome to my wife. And I'll share the good times.
It's only one word.
Naitwa Judy Bocha selection. Cut
on
eye.
Reggae
mepangwa. For only the righteous people. How do you want to tumble in Capeke? My eyes never let me down. Sister Jembi, that already
team.
Sister Rose Chuma, that already. Bam, 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 bam.
If this is love, my dear.
Welcome. This is another one, Yamira. I love it.